CK Music Promos.
Yo, put up to Lale.
Fresh, fresh.
Sawai, Kelalu, and the greatest of all seasons. D-O-B-E, boys. Yet, come on.
Mr. Puta Tule.
Chambaso. Yungu kwa kweza kuyachi bichanganya. Nolero na findeta leta nwine changanya. Kuyankali pida. Lokalo bambu yankali pida.
Kusungana korwa maisha tau ya tia kanya. Ichi chove no bebe kanya. Uwana hechua mjishila kuno kuruwana nokushana.
So shishito kumzenda ndakana.
Hechua mjishila kuno kuruwana nokushana.
Demo febo ana mrechi mona.
Echo njishila kuno kurwala no kushana. Shana kurwala nero no kushana. Shana kurwala nero no kushana.
The indies almost not a day. Gentlemen, shendela ma pingule ni fiapa pene permit. Kuchila tuambo kiasuka ma penalty. Hello, ninjitira kwene no muti. Soku ya paka lupo lulu di muareti. Kunchi tomba ala ine jinu kareti. Keti, kiofwene vyoko mureti. Ati, zero tinshtairi reti. Zero temweme reti. No kutampa tatulati. Weti, wana zenda fio kunongana chita fenti. Alright.
Kwa kweza kuyachi bichanganya. Nolero na findeta leta nwine changanya. Kuyankali pida. Lokalo bambu yankali pida.
Kusungana korwa maisha tau ya tia kanya. Ichi chove no bebe kanya. Uwana hechua njishila kuno kuruwana no kushana.
So shishito kumzenda ndakana.
Hechua njishila kuno kuruwana no kushana.
Unjika demo febo ana mrechi mona.
Hechua njishila kuno kuruwana no kushana.
Forget me, I'm on about the beer, we can be let. Shall we know what free that day paid it? Kuna help na iwelelo, hey ready. Just let me know once you're ready, yeah. I wanna spoil tonight in my hand, yeah. In Dandy's voice, let the hands be. Self B.I.T. lo kwa menshi. I wanna want to sip slow, keep it low. Keep it up, eh, kiha. Mulende kofia ina inga luala. Dina boss wa waicho yu luala. No tabo buni.
Kusungana korwa maisha tau ya tia kanya. Ichi chove no bebe kanya. Uwana hechua njishila kuno kuruwana no kushana.
So shishito kumzenda ndakana.
Hechua njishila kuno kuruwana no kushana.
Unjika demo febo ana mrechi mona.
Hechua njishila kuno kuruwana no kushana.
Akapeni solo na inu kajobu. Sila yandeta ni wapola foo. Sila tino kisula pona boto. Sila tino kikalabu ino mpange na chfo. Inu epoka motuta toro foo. Na imo mwaisa huku fuma fioko. Ati nikambile kusogolo. Buwana shuwa maa ine kusogolo. Wachalo ni nkondo. Dance wa pleasure dunze buka na mashoko. Fofwa ila fedo sendiri foko. Nde unfwa mamuto kwa tuleli loto koko. Ifwe, vipatara. Kaleza buwana fwe botula lualo. Kutala la pondi nde ande ikula nge nkula. Bala vipa sometimes in damfula lu.
Ningu mpapwe vyaku ya chibi changanya. Nolero na findeta leta nwine changanya. Kuyankali pila. Lokalo bambu yankali pila.
Kusungana korwa maisha tau ya tia kanya. Chove no bebe kanya. Uwana hechua njishila kuno kuruwana no kushana.
So shishito kumzenda ndakana.
Hechua njishila kuno kuruwana no kushana.
Unjika demo febo ana mrechi mona.
Hechua njishila kuno kuruwana no kushana.
ladies and gentlemen, Murunga, I see you. Mani Chai, Mapa Bojangles, Andre, I got you. Squeezy, Moi Diesel, Neo.
Yes, Dabu, yes, K. Yes, Willy, Elato, Elastas, Las Muta, Spicy Sky, Small J, Ich Patada, Stau C.
Yo, boys, entertainment. Y'all ready, international music?
Creep Music.
Seek music. 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 Music.